ninge kidogo. Nimebeba kachumbali kwa mio, mambo mengine weka kando, jiachie kidogo. Katika nyonga tena kwa mikobo, ayani tutoke kwa bafu, inaman kukune mgongo nyuma nyuma nyuma. Anibebe mafuta nkupakaze mwili mzima mzima mzima. Anisha funga kameleko, hajiachie ni kubele. Yona uvae kanga moko, mikononi kwangu jilegeza. Acha kudilei, acha kudilei, mana mizuka isha panda. Ona, panda kwenye be, panda kwenye bedi. Wana ni taga mesi kali kwenye kandanda. Bona katakona huku na kule, ugali dona supu ya njegeri, tamba lolo hapa na pale, ikikulea usipige kelele. Umejaliwa shepu na sura ya wema, ilo jicho kasari zarin, unaga skendo kama matifu umenteka. Nicheze kimesi kamisa mobeto, ukingoni nitokwe na jash, kombe la ushindi iwe mtoto. Ayani tutoke kwa bafu, inaman kukune mgongo nyuma nyuma nyuma. Anibebe mafuta nkupakaze mwili mzima mzima mzima. Anisha funga kameleko, hajiachie ni kubele. Yona uvae kanga moko, mikononi kwangu jilegeza. Acha kudilei, acha kudilei, mana mizuka isha panda. Ona, panda kwenye pe, panda kwenye bedi. Wana ni taga mesi mkali kwenye kandanda. Ona, katagona huku na kule, ugali dona supu ya njegeri, tamba lolo hapa na pale, ikikulea usipige kelele. Nenya tango, weka chumvi na ulambe kidogo. Everywhere we go, everywhere we go. Play Onyango, asikuone mpusi, legeza kidogo. Everywhere we go, everywhere we go. Hey! Kigoma! Acha kudilei,